uyakhumbula uzama ukungibulala ungifakela ushefu waqedwa thatha iqatha kanti uzokhohlwa ugeza izandla uyakhumbula uzama ukungibulala ungifakela ushefu waqedwa thatha iqatha kanti uzokhohlwa ugeza izandla nayakujuqa 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 yakubulala ushefu. Kancane, kancane. Kancane, 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 kancane. Kancane, kancane. Kancane, 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 kancane. Tisigujiwe mbile mkho Tengavela vane le kawelo sale nkundlela ngumfazi kawano yozila Wemna watu ngangzondile ndiyangleta lekayana Milele yaleta nawe Nami ngemthanda